Ikale hili nyanyaka kantu sasa sasa mwana kuzinjisa sasa zizitunzwa zasaka ahaba kantu ikale hili nyanyaka kantu sasa sasa mwana kuzinjisa sasa zizitunzwa zasaka ahaba kantu
mandiwabeke ngokuhlaka niphileyo aqina abagwebi emfazweni ngoko ke zibazeni kodwa ningadengi ngathi nidliswe emakhambeni anogwebu suduka nqevu nazingwevu zigobe emphandeni yonetyefu esibayeni sesibonda esibetha indonga ngasemlanjeni kwimbutho yentlebendwane sinehlombe ndakuxhome emeveni ebukhalipheni bakho bentlombe obukuphilisa ubomi bentshontsho le ntlangano yenu yomthotho ngakum ingadlaleli ndakuzembeza ezimbanjeni njengomahlangeni edabini lokugqula ngasemaweni thotho ndibe khona makwedini ndinesibindi sokuphanga umqa otshisayo ngephini ndinemivimba kolulwimi lungeyontanga yakhe nomkhiva obu bubuntu obuntsundu kuluhlu olukumkhumbi wekomkhulu ngatsho kulamava kwezizimbi zobuthivela obundembese ngomnyele bubukhwele bukamamvulana kwigwele elisilwa kwimicimbi yokutyiswa kwencam yolwimi yokwesithunzela kugquba ubugqwirha benkuntsela niyaxhathazwa nilibele kukuzingela amadwele nizizifede ndinezitshetshe zokukrwela izifebe ezilele kwisichenge zitshele kwisende
zilisenge ubudoda budenge ndingumakhwekhwetha owaduma engumkhwetha ngokubetha ngentetha ezoyisa nokugqwetha
induku niyibetha imbundu zikweba xa imbundu luzixhentsa
ndisombulula ubugwenxa xa isimo sitenxa
ndinentla okuka nosimo balindlela
ndisisithethi kwimbizo zakomkhulu ndithi rhuthu intonga zomlomo ndibethe okumofu ngamaqabantinti obungangamshela bomntu endinguye obungavumi ukuziqoshela sasela ungacatshazelwa ukutsitsa kobuchopho xa iphoba ihlahlelwa ubukhali bobulali obusuke batshatshela kwimbacu zivathe amadacu acacisa ubungqathu beenqondo zengqondi yeka ukungaqondi uyeke ukuba yindindi usakuhlangana nolu didi lwabantu abaphuma esizikithini samakoti berhanqiwe ngokubetha izinta ngempe ephindiwe izimvo zakubethana kuqhawuka nobathana kusalo nobangela onedyudyu kweli dabi yena angasilela silela asizomsizela zwasibonela